another one.
ZBlack.com.
Simwala waliza again.
At least kenze libe my pressure na bazesco. Hello nina family usi me as a pila. Vose veni chitanita wasi vichitika. Mabine nenzo gwila, siya chitika.
Ah, deti kwa nishe impresha. Fingi ndepita momwati. Kukosa na kosa ile. Oh mama. Deti kwa nishe impresha. Kukosa na kosa wati. Fingi ndepita momwati. Stressy, ni makolewa every day, from Monday to Sunday. Ni na stressy, ni makolewa every day, from Monday to Sunday. Kaili zesko basinya, betwe kulibe, ndalama nilibe. Zesko basinya.
Sindine waule sipati apa ya kusako. Veni mvela sininga kape kasako. Mwana anapasa nilipeza paunza. Stress ya nigwila apa nizi vela lusa. Mazonezo shauti wakulila nilodi. Atitisafa kakoloko mailodi. Wanzanga wose wanangena sanga banasoba. So happiness nilipeza mukamova. Insome ya gwila tulo situkoneka. Nivela mchalo monga nilichapeneka. Machampio mumira sibaoneka. Ushe veni mvela jebe mvela.
Deti kwa nishe impresha. Fingi nde pita momwati. Kukosa na kosa ine. Oh mama. Deti kwa nishe impresha. Kukosa na kosa mwati. Fingi nde pita momwati. Zesko basimia. Betwe kulibe. Ndalama nilibe. Zesko basimia.
ZBlack.com.